Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ewabudde abakulira amasomero okwegendereza ennyo nga bawa abayizi ebifo mu masomero ago baleme okubibaguza n'okuleka abamu ebbali olw'okwagala okubakolamu ensimbi. Ministry okukangula ku ddoboozi kivudde ku biwulirwa nti waliwo amasomero agagaana okuwa abayizi ebifo nga gaagala kubitunda butunzi ate ng'abaana abo balina ebisaanyizo okugenda mu masomero ago. Ministry y'ebyenjigiriza egamba nti amasomero agamu geekwasa nti galina obubonero okugakoma obwesalira. Kyokka nga abamu tebabawa bifo olw'ekiruubirirwa eky'okuguza abalina ensimbi ebifo mu masomero ago. Amasomero ga sekendule okwetooloola eggwanga lyonna olwaleero gatandise okusunsula abayizi be ganaatwala mu siniya esooka abayise ekibiina eky'omusanvu mu bibuuzo ebyatuulibwa omwaka oguwedde. Abayizi abasukka mu 56 n'ekitundu be balina obusobozi okwegatta ku matendekero ku mutendeerawo gwa sekendule oba mu matendekero ag'ebyemikono oluvannyuma lw'okufuna obubonero obuwongerayo ku mutendeero oguddako. Kinajjukirwa nti abayizi 9 n'okutuusa kati ekitongole kya UNEB kyategeeza dda nti bo tebagenda kweyongerayo kubanga ebibuuzo bino baabigwa. Minisita Mbeeza avunaanyizibwa ku byenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu, Oweekitiibwa Dr. John Kirisito Muyingo akiikiridde minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo era muko omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni mu kuggulawo okusunsula abayizi bano mu kibangirizi eky'abannamakolero Lugogo, agambye nti wasaanawo obwerufu mu ntegeka ey'okugabira abayizi ebifo mu masomero kagabire ag'obwannannyini.
Abali involved mu exercise eno babeere beerufu, babeere b'amazima, babeere balage patriotism, omutima ogwo ogw'abajjajjaffe ab'edda, buli muntu omwoyo gw'eggwanga ogulumibwa buli muntu kijja kunkola bubi nnyira mbagenja banyiigira n'okubanyiigira n'okubakyawamba kyawe. Omwana abanga ddaddala qualifying okubeera mu ssomero eri ng'afuna 5 ze n'ovira n'omuganti ng'ate gwe okomye ku musanvu waliwo wali ow'omunaana n'omwenda. So njagala bakozese obukugu professionalism, njagala bakozese obwesimbu, njagala bakozese accountability kubeera accountable.
Mbeera yemu Dr. John Kirisito Muyingo alabudde amasomero obutawandiisa abaana basukiridde olw'okwagala okubakolamu ensimbi kubanga amasomero amangi tegalina bisaanyizo ebigasobozesa okusomesa abayizi abangi.
Kisobola okufuna okusuza abayizi oba olina okubanga okiriziddwa office ya permanent secretary, naye kati abamu kyebakola badira laabu emu eryawo ate nga balina emu ne bagisuula boarding nakisuula ekisulo kikyamu era tugenda kukirwanyisa. Abaana bonna bonna abawezezza emyaka egigenda mu ssomero bonna mbaagala kugenda ku ssomero y'ensonga lwaki gavumenti yassaawo UPE program yassaawo USE program nti abaana abo balina obuzibu bw'ensimbi gavumenti ejja kubaweerera nga tukozesa program eyo.
Mbeera yemu ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Paalamenti Nathan Itungo asinzidde awo n'alabula amasomero nti gagoberera enkola y'ebisomesebwa empya galeme kutaataaganya baana abayingidde siniya okusoma.
Kiramira ky'enjigiriza yakyuse nti ku P7 baagala aggregate bafune 4 bafune 5 naye ate ku siniya 1 okutuuka ku siniya 6 kwali kiramu empya tunoonya competence tunoonya skills kati ekiri wano bali mukunoonya abaana abalina 4, 5, 6 first grade naye twagala kumanya ezo 4 ne 5 zinakyusa ku